Omuntu wakula chokembera Elia yanguwa atandika okusoba Omuntu wakula chokembera Eyali yekololo sanga kota kota Omuntu wakula chokembera Eyaina akanyama osanga katinkanyanya Omuntu wakula yeuka mu banne Ne waba mu parliament osanga abongota Omuntu wakula yerabira nnyo Biyayogedde dddo osanga abizzeemu Omuntu wakula mufuna entondo Abamu olw'entondo omuyiza okuluga Bannanga omuntu omukulu nga yasubiza Omwana beera aliwawo yalugwamu Sijjajja yangoba ku lujjuliro olweka Nankuba n'omulawo so nga yabireese N'akwata n'omukongera mukambwe Mugwana gwevaayo kyokka nga yayonoonye Omuntu bw'akula ate abamu mufunamu ettima Eyandiyambye abaana okukola Ate omusanga y'abalemesa nange ekyekyanyiizizza n'embaga jjita zigyennangirire ky'abantu abakuze mulina okunyuka waliwo kiyamaneyo gye tubeera yakola etteeka naye ne limukwata yagamba omuntu bw'aweza emyaka 8 ng'owa kiyamaneja kyabusaana kyokka bwe yabanga atuuse mu 7 natandika okaayana nti nno likibweo gundi nnyuka muzadde baagera gikuba n'ozina abange gundi nnyuka evine wosala emyaka olabika gundi nnyuka tuddirenganya nnyo ziyita ebiseera abange gundi nnyuka Abantu abakuze mulina okunyuka Twasoma mugamba ffe bafuzi b'enkya Tutuuse bafuga ate mutulemesa Mugamba nti miki emito gigumiza ekibira Ginaggumiza gitya ng'abakuze temunnavaako Muli ku migava emito musala embaawo Kyokka emivulo egikaddiye muli ku luggya Musala embaawo Kyokka emivulo egikaddiye giri ku luggya Mulese abakaddiye bano abalina enganyanya Abavubuka abandikoze ate tuggibwawo Kirumira yagenda bwatyo n'aluvaamu ng'ate ennondaba ye atakyasobola kulwana ne Kaweesi yafa bwatyo n'aluvaamu ng'ate ennondaba ye atakyasobola kukuuma wano mwaleeta ssente z'okwekulaakulanya ekyannuma ate mwazi w'abakadde buuza mwaba w'abategeka amasiika gaabwe oba bagula empeke beeyibula ebadde buto ssente zaakubula mu myaka 38 n'ogenda mu 5 era ne zigaana kaakano oli mu 7 era okyawaalirira weereka n'abaana bagezesa emikisa gyabwe watandika okubajja emyaka 48 kaakano oli mu 7 era oli mu kubajja tokyayina n'amaanyi gaakukuba nnyondo bwe bakuuma emirimu ng'ate otolotooma myaka 6 omusanga atembeeya kaana okusala ekkuba amala ssaawa nnamba linda sitereka nsooka eribeesazeeko olyekanga muzzukulu waakukubye n'empi okuvuga takisi ng'oli wa myaka 8 obeera ng'asiga mu biseera by'okukungula myaka 6 mbonawo ovuga booda nga n'amawuggwe go tegakyasobola mpewo bagamba giwe omwana oweza bajja kunziba tebukyozeevugira ziri wazoowezezza okwetunda watandika oyina 14 kaakano oli mu 7 era oli mukolenga ofuuye emmindi n'amannyo ne gakyuka kipya ki ky'olina gwavuganya ab'e 14 gundi nnyuka muzadde baagera gikuba n'ozina abange gundi nnyuka evine wosala emyaka olabika gundi nnyuka tuddirenganya nnyo ziyita ebiseera abange gundi nnyuka olukula luyongo walwandi baagera abantu abakuze mulina okunnyuka byennyimbya enkimanya eri abanyisi naye sijja kutya balambikanga okunnyuka si kufa kuba kuwummula naye mmwe ekibasiba mu bintu okweyagaliza nnyo naye ne bw'oba mugumba yagaliza kuwa munno osanga ayinza okunnunula enkya ebisanja bino oli mu paalamenti nga ne gye wagenda okkiikirira mpawo ky'okozeeyo lwaki tonnyukako n'olekera abalala wayigiriza basudde okusuna endongo n'akadde wanaafa oli mu bidongo n'abato bazze bakuba ndongo kyokka okayanira ffooni ojula n'okulwana kulanna maama amafina be bazza nnyo mwategeera ensonga ne muta ekintu muleke ne naasamba naye atutwalemu naye buli kyanaalekera omulala siriva kyagulanye nawe nkwebazza nnyo wava mu biddongo tewalinda kuswala abantu be tuyimbira nga bamanyiira eyasasudde okulaba yakugoba nti oveeyo bafuuka n'embege be bakasuka agaviira byetaaga bavubuka so si bakadde gwe mu biseera by'akasozi wali mudongo nga gwewabula ne ku nsobyawe zikoleddwa kyokka na kaakano okyali mu biddongo naye basanga oyambadde kinombo osaalimba gundi nnyuka muzadde baagera gikuba n'ozina wamma gwe bebekuulu lekeramu ne kusali kubanda b'okuze kamiri million in nyoka akasera ke kanu munnange tukuze temumbuza jya mukabya amumve ko temungubye chupa chitange amisengendo transport atawira gononya za visa owa yangu kwefu gamba ruga akasera keko suku sebo ngambi asendi gunde mukuze abange mandevu mandevu gamba koni koni akuze jeje mwami kibela mugugula na baba kuze babinyoke waya jaluna blaza kanga vitu tende karana emiaka jejo dudu mpende kuyangi ntolera kubwa ba mwea na tunawuza